Tiyeni tuyaramitse mitu yathu kamphindi chabe. Wokondeka Mulungu. Pamene ife timva nyimbo yemeneyo, Yesu ali pafupi, ndipo zinthu zonse ndizotheka, izo zimakondweza mitima yathu kudziwa kuti imeneyo ndiyoposa nyimbo. Icho ndichoonadi, inu muli pano. Ambuye, ine ndikukhulupirira inu munali basi kuseri kwa kachisi pompano aponso. Mai wangona ameneyo atanyamula mwana wangona ameneyo akunyowa mumvula. Ndiye nyamata uja kuitana chifukwa cha wokondedwa wake uko kuchipatala akufa. Imvani mapemphero athu Ambuye. Pali anthu akhala muchali chichino tsiku lonseri kuyambira 6 koloko mawa uja. Iwo akuyembekezera kuti akuoneni inu Ambuye. Iwo atimva ife tikuyankhula lero kuti inu munauka kwa akufa. Ndipo ndinu Yesu yemweyo mukadali moyo usiku uno. Zitatha zaka 1900 inu mukadali Yesu. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu muchize munthu odwala aliyense amene ali mukukhalapo kwa uzimu. Mulole pasakhale munthu ofowoka pakati pathu pamene msonkhano uwu uzitha. Mulungu wationetsa ife Ambuye kuti inu muli pano. Ife tikuganizira za amuna awiri mawa wa Easter uja amene anali okhumudwa mosakayika, koma ambiri pano akhumudwitsidwa usiku uno. Akudwala ndipo akulephera kuti akhale bwino. Madokotala walephera iwo. Ndipo pamene iwo ankayenda panjira yawo, panali mlendo amene anatulukira ndipo anadziyankhulana nawo iwo. Anayankhula za malemba tsiku lonsero. Ndipo nthawi ya usiku pamene iye anawatengera iwo mchipinda ndi kutseka chitseko, iye anachita china chake. Iye anachita izo basi momwe iye anachitira asanapachikidwe. Ndipo iwo anadziwa kuti ameneyo anali Ambuye woukitsira. Iye anaswa pamaso pawo. Iwo anathamanga mwansanga kubwerera kuti akawauze ena. Iye wauka kwa kufa. Mulungu, ife tikupemphera kuti iye abwere pakati pathu usiku ndipo adzachite zinthu zimene iye anachita kupachikidwa kwake kusanachitike. Zaka 1900 sikanthu kwa iye. Iye ndi wamuyaya. Ndipo mulole ambiri pano usiku uno athamangire kwawo mwansanga. Akawauza akazi awo, amuna awo, wokondedwa awo, woyandikana nawo. Iye ali moyo. Iye waonekera kwa ine usiku uno. Iye wachiritsa nthenda yanga. Ine ndikhala bwino tsopano. Perekani izi Atate, ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala pansi. Pepani kuti ndasasa mawu, koma ndangokhala wotanganidwa ndi kuyankhula kubatiza ndinali ndi chimfine. Kuyamba ndi kuyamba. Kuyambira pomwe ine ndinabwerera kuchokera ku Florida ndi kuzilumba. Ndikuyenera kuti ndichoke mawa tsopano kupita ku California kwa pafupifupi mwezi wa thunthu wa misonkhano. Chotero ine ndinamufunsa mbale Neville ngati iye angandiyankhulire ine usiku uno. Ndipo ine ndikutsimikiza inu munamvetsera uthenga wodabwitsa. Ife tinasangalala nawo utumiki wa mawa uno wochokera kwa mbale Neville. Ndipo ife tikudalira kuti Mulungu apitiriza kukhala ndi iye ndi mpingo uno pamene iye akuchita ubusa kuno. Tsopano ndinangokumana ndi Bire kunja uko, ndipo iye anakhala ngati anadzandigwira ine pambali. Ndipo anati, Adadi, anthu ayimirira pano, ndipo ena iwo akhala pano tsiku lonse. Ine ndinati, chabwino, ndine wokondwa kuti misonkhano yathu ikuyandikira kumapito. Chotero ine simusowanso kuti muyime. Ndipo ikuvumba mvula. Ndipo pamene ine ndimalowa mchipinda, banja laling'ono linali likutuluka mugalimoto kunja uko ndi mwana wang'ono wodwala. Ndipo iye anali atanyowa. Iye samatanga khale kulowa pa khomo, koma motsimikiza basi monga ine ndayima apa, Mulungu anamuchiritsa mwana ameneyo atayima panja uko. Momwe iye amayankhira pemphero. Ndipo tsopano ife titatha kulalikira lero, ndipo mmawa uno ine ndinalalikira pa maphunziro asanu. Kukhala moyo, kufa, kuyikidwa mʼmanda, kuuka, akubwera. Wokhala moyo iye anandikonda ine, pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mʼmanda iye anandinyamulira machimo anga kutali. Powuka iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera o tsiku la ulemero. Ife takhala tikuyang'ana usiku uno kuyembekezera kuonekera kwake. Chifukwa chiyani ife tapanikizana muno? Chifukwa chiyani anthu amabwera kudzamva uthenga, komabe mukuphweka kwake ilo ndi khadi lojambulira lalikulu kwambiri lomwe dziko linamba la kalapo nalo. Yesu anati, ngati ndikwezedwa mwamba, ndidzakokera anthu onse kwa ine. Tsopano nkhani yake ndiyakuti, kodi ichi ndi chipembedzo chimene tikuchine nachi? Ndicheni? Kodi ichi ndi choonadi? Ngati chili choonadi, ndiye ife tikhoza kukhulupirira mawu aliwonse amene Baibulo linanena. Ngati icho si choonadi, ife sitikuyenera kukhala ndi chochita ndi icho. Tikuyenera tizingopitirira mu machimo athu, kumadya, kumamwa, pakuti mawa tifa. Koma ine ndi woyamikira kwambiri kudziwa kuti ichi chimene ife tikuchikamba ndi choonadi. Ndipo ndi chipembedzo chokhacho pa dziko lapansi, komabe chachinayi mu chiwerengero, komabe icho ndi chipembedzo chokhacho dziko chimene woyambitsa akhoza kufa ndi kuuka kachiwiri, ndipo ali moyo usiku uno. Ine ndinaona mupepala uno mupepala la mzinda tsiku lina, kumene iwo anapeza mwamuna Buda anali ataukitsidwa. Ambira inu munaziona izo mupepala. Iwo ali ndi mwamuna yemwe ali Buda wang'ono, yemwe amachita zinthu monga momwe Buda ankachitira. Ndithudi, iye sanachite zozizwitsa, koma chiphunzitso chake ndi chilichonse chinali ngati Buda. Ngati Buda ali ndi munthu pamalo wabodza, Mulungu ali ndi mzimu woyera pamalo, mzimu weniweni wa Mulungu. Sopano tinayankhula za zinthu zodabwitsa zimenezi, koma kodi izo zigwira ntchito? Kodi woyera? Kodi mzimu woyera udzakhululukira munthu machimo ake? Kodi iye adzachiza matenda ake? Ndithudi, iye adzatero. Iye ndi Mulungu kwa nthawi zonse. Sopano ngati ife tingathe, ngati Yesu angabwere pakati pathu ndi kudzazitsimikizira yekha kuti iye ali moyo pano siku uno pakati pathu, izo zikuyenera kupangitsa aliyense wa ife kukhulupirira lonjezo lililonse lomwe iye ali nalo mu Baibulo. Kodi alipo aliyense pano amene sanakhalepo mumodzi wa misonkhano yanga? Tiyeni tione manjano amene sanakhalepo mu msonkhano. Tangoonani pafupifupi theka la gulu. Sindine mchiritsi. Ine sindimakhulupirira, sindikhulupirira kuti pali munthu amene ali mchiritsi. Yesu Khristu ndiye mchiritsi. Ndipo iye anati, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, kuti Mulungu ndiye mchiritsi. Tsopano, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye sankadzinenera kuti ndiye mchiritsi. Koma iye ankaonetsera kwa anthu chizindikiro chake cha umesiya. Ndipo chizindikiro cha umesiya chimenecho chinali kudziwa chinsinsi cha mtima wawo. Ndi angati akudziwa kuti izo ndizoona. Pamene iye anamuuza Petro, pamene iye anabwera pamaso pa iye, chomwe dzina lake linali, chimene dzina la bambo ake linali. Petro anakhulupirira mwanjira imeneyo ndi chikhulupiriro choterocho, mwakuti Yesu anamupatsa iye mafungulo a ku ufumu mtsogolo, ndipo anamuyika iye pa mpingo. Pamene Filipo anamupeza Natanieli pansi pa mtengo, ndipo anamuuza iye, bwera udzamuone yemwe ine ndamupeza, Yesu wa ku Nazareti, mwana wa Yosefe. Ndipo wachipembedzo wokhazikika uja anati, kodi pangakhale chinthu chabwino chilichonse chochokera ku Nazareti? Iye anamupatsa iye yankho labwino limene munthu aliyense akanatha kumupatsa. Iye anati, bwera ndipo udzaone. Usamangotsutsa izo, bwera udzazionere wekha. Ndipo mwansanga pamene Filipo anabwera ndi Natanieli, Yesu anati kwa iye, taonani mu Israeli amene mwa iye mulibe chinyengo. Iye anati, ndiliti limene inu munandidziwa ine, Rabi. Iye anati, Filipo asanakuitani iwe, ndinakuona iwe uli pansi pa mtengo. Iye anati, ndinu mwana wa Mulungu, mfumu ya Israeli. Iye anamuuza mkazi pa chitsime chimene chinali mu mtima mwake. Zinthu izi zinatsimikizira kuti iye anali Mesiya. Ndipo ngati Mesiya ameneyo wauka kwa kufa lero, ndipo wapanga chitetezero ndi kuchititsa nthenda zathu ndi kukhululukira machimo athu, ndiye chinthu chokhacho chimene iye angakhoze kuchita ndi kusonyeza chizindikiro chomwecho kachiwiri, kuti iye akadali wa moyo kuti apange lonjezo lililonse limene iye anapanga kukhala labwino. Zoona zimenezo, tiyeni ife tikhulupirire zimenezo tsopano pamene tikupemphera. Ambuye, anthu akuyembekezera. Mawu amodzi ochokera kwa inu akhala ochuluka kuposa mbale neve kapena ine ndingakhoze kunena mu nthawi zambiri za mwano. Mawu amodzi okha. Tsopano pali theka la omvetserawa omwe sanayionepo misonkhano. Mbuye Mulungu, Mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, tumizani mphamvu ya Yesu Khristu ilowe mchipinda chino. Modzi woukitsidwayo, simoyera umene unadza pa Pentekoste, ndipo mulole iye awadzoze chomwecho anthuwa. Mulole ine ndithe ngakhale mukusasa mauku, dzipereka ndekha kwa thunthu ku mzimu wake, kuti iye akhoze kuyankhula kudzera mawu osweka awa amene ndikuapereka kwa iye, angane kudzera mmaso awa amene ndikuapereka kwa iye, kuti akaonetse masonkhenya ndi zinthu zimene dzingawapangitse anthu kuona kuti iye anauka kwa kufa. Ndipo pamene anthu awa kuona zimenezo mulore onvetsera onse akumbatiro njezo lili onse limene iye anapanga ngati wachimwa mulore iwo amukumbatire iye kuti awakhululukire ngati iwo ali ndi matenda mulore iwo adziwe kuti imikungirima yake ife tinachiritsidwa lerekaniza mbuye ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Amen. Tsopano ndi chionetsero chachikulu pano pamaso pa anthu 2 kapena 300 izo ndizophweka pamene iwe uima pamaso pa 500,000 theka la miliyoni zinthu zomwezo zimachitika iye ndi Mulungu tsopano ndi angati munakudwala ndipo akufuna kuti apempheredwe kwezani manja anu mwaona pafupifupi theka la ino kapena kuchulukirapo ine sitingathe kuwabweretsa onsewo pano Ine ndikuganiza, ine ndikuyenera ndimufunse bile kachiwiri. Ndimufunse iye ngati wapereka makadi apempera. Tsopano, kodi anachita zimenezo? Chabwino, chabwino. La Mulungu lapitali, kapena nthawi yotsiriza imene ine ndinali kuno, iwo sanapereke makadi apempera aliwonse. Ndipo ine ndinangofunsa, ndi anthu angati pano amene sanayambe akhalapo pa msonkhano. Ambiri anakweza mwamba manja awo, kuti iwo sanayambe akhalapo pa msonkhano. Amene iwo anayimirira atakweza manja awo mwamba, mzimu woyera anapitirira kuwawuza iwo chimene iwo anali ndi chimene matenda awo anali. Ndi chimene chinali chitachitika. Ndipo anawachiritsa anthu kwathunthu kwambiri, mpaka zotupa ndi zinthu zinazimirira, mpaka maoperation analephera kuti achitidwe. Yangati anali pano kuti aone izo masabata angapo apitawo. Ngati iye wapereka makadi apemphero, ndiye ife tiitana. Izo ziwapatsa anthu akwathu, ndipo sali anthu akwathu, anthu amene anakhalapo mu msonkhano, anthu amene sanakhalepo. Kubwera mu mzere wapemphero. Ife sitingathe kuwatengera iwo onse pano nthawi imodzi. Ndidzi wabweretsa iwo mwakachetechete momwe tingathere. Ndipo ine ndikufuna kuti inu mukhale woona mtima ndi Mulungu. Mukhale woona mtima nokha. Ndipo ngati Yesu Khristu angabwere pakati pathu ndikudzachita ndikuchita chimodzi-modzi monga momwe iye anachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi akuyenda mu Galileya. Inu mukuyenera kumulandira iye pa chilichonse chimene inu mukuchisowa. Inu simukusowa kuti muchite kubwera pano pa nsanja. Iye amaona chikhulupiriro. Pakhala anthu ena pano omwe akudwala kunja uko mwaomvetsera. Amene alibe ngakhale khali la pemphero. Iwo achiritsidwa muli monse. Ndi angati akudwala ndipo alibe khali la pemphero. Bwezani mwamba manja anu. Chabwino palibe makadi apemphero ochuluka kwambiri amene aperekedwa ndiye mwaona chabwino inu mungokhulupirira mungoyang'ana mbali iyi ndiloleni ine ndikuonetseni chimene Yesu anachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi panali mkazi nthawi ina anabwera kwa iye ndipo sanathe kuti alowe mukukankhanako iye analibe khadi lapemphero koma iye anakhudza mphonje ya chovala chake pakuti iye anati mu mtima mwake ine ndikudziwa munthu ameneyo amanena choonadi ngati ine ndingathe kukhudza chovala chake ine ndichiritsidwa ndipo anamukhudza chovala chake anapita kunja mwaomvetsera mwina mwake ochuluka kwambiri kuposawa yesu anabwororoka ndipo anati ndani wandikhudza ine mpaka petro anamudzudzula iye ndipo anati chifukwa chiyani inu mukufunsa chinthu choterocho pamene onse akuyesetsa kuti akukhudzeni inu iye anati komene ndaona kuti ndafowoka masomphenya amapangitsa kufowoka iwe sumatha kuchita kupita patali kwambiri ndiwo ndipo iye anati anayang'ana pozungulira mwaomvetsera mpaka iye anamupeza mkaziyo ndipo anamuwuza iye kuti iye anali ndi vuto la magazi ndipo chikhulupiriro chake chinali chitamuchiritsa iye ndi angati akudziwa zimenezo baibulo inanena kuti yesu khristu lero ndi wansembe wamkulu amene akhoza kukhudzidwa ndi zomvelera za zifoko zathu kulondola uko chabwino ngati iye anali wansembe wamkulu amene akanakhudzidwa ndi zomvelera za zifoko zathu kodi iye sangachita chimodzi-modzi monga momwe iye anachitira nthawi imeneyo ngati iye ali yemweyo dziro lero ndi kwa nthawi zonse ndiye inu amene mulibe khadi lapemphero inu muyang'ane mbali iye ndipo munene mu mtima mwanu ambuye ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse ndipo ine ndikukhulupirira kuti inu mundichiritsa ine ndipo ndiloleni ine ndikhudze chovala chanu ndipo inu muyankhule kudzera mwa mʼbale Branham ndipo mumuwuze iye chimodzi-modzi monga momwe inu munachitira ndi mkaziyo ndipo ine ndikukhulupirirani inu kodi inu mungakhale oona mtima chomwecho ndikumukhulupirira Mulungu ndi mtima wanu wonse Billy Paul anati ananena maminiti angapo apitawo atayima apa inu munanditengera ine chopereka chachikondi ine sindinafune kuti izi zichitike izo zinali koma zikomo chonchobe basi ine ndichisowa icho tsopano pa ulendo wanga ku California ine ndichika icho kuthenga zopereka zapang'ono izo zimene inu mumandipatsa ine inu mukudziwa chimene chimachitika kwa izo ine ndinapita ku Puerto Rico ndi Jamaica masabata angapo apitawo kumene iwo analembetsa otembenuka mtima 40,000 muma usiku naini. Udi jina jida hizo ndi chiani. Chakumi jano. Amene ndi nkajoka ameha. Woweru za mlandu. Pajirumbajo anayimilira. Ia anati. Ife timakala ndia vangero. Mwema mabwera kuno. Ndipo ama zarenga zobele gazo churuka. Ndipo zima ononga ndarama zambiri. Kuma anati. Amene mbale brana amana bwera. Ye sana bembe nga kare COVID ndarama. Sana dibembe konse ife. Kuriri mulibirire biru yake ya kuhotelu. Ndipo ye analibira ntengo wake womwe. Mbuyo ndi mtsogolo. Nchiani jina jida hizo ndalama zanu. Ine ndikufuna kukala wotsimikiza kuti ndikuzigwiritsa izo ntchito moyenera. Chotero pabwalo la chiweruzo pamene ine ndidzayima pamaso panu ndi Mulungu ndikuyenera ndidzayankhire pa izo. Izo zimachitidwa molondola. Ine ndimazitenga izo ndekha bola ngati ndingathe kupita kuti ndikachite zonse zomwe ndingathe kwa ulemero wake. Sopano, ife sitingathe kubweretsa makadi onse apemphero pakamodzi. Chotero, ine ndingowabweretsa iwo ochepa okha pa nthawi. Ndani ali ndi kadi lapemphero nambala 1. Kodi inu mungabweze mwamba dzanja lanu ngati inu mungathe kuimirira. Kumbuyo komwe uko, ndidona wachikuda. Bwerani kutsikira mbali idona. Zitsikirani musi, ndipo bwerani kuno, kumbali ya nsanja. Sopano, ndani ali ndi kadi lapemphero nambala 2. Ngati inu munga imirire weza ni dzanja lanu. Kadi lapemphero namba 2. Dona wachizungu apa. Chabwino. Dona, inu bwerani kuno. Ndipo mtsatireni dona wachikuda uyu kuntunda kuno. Pamwamba pomwe pano. Sopano, watengire iwo mbali iyo, dok. Awa, akangodzaza apa. Kadi lapemphero namba 3. Kodi munga weze mwamba dzanja lanu. Ngati inu munga ate. Amuna, pomwe apa. Bwana. Namba 4. Kodi munga weze mwamba dzanja lanu. Chabwino dona, kumwe pano. Namba 5, limu kakweze mwamba zanjalanu, nyamada wangono yu, kumwe pano, mpaka pano. Mweza aliense wa iwo, ndimulendo wa ine. Namba 6, limu kakweze mwamba zanjalanu, namba 6, kuli ine, ndinaitana namba 5, Nambala 5, ndipo nambala 6, na enso mulendo wa ine. Namba 7, limu kakweze zanjalanu, kweza ni zanjalanu, amene alini namba 7, Chabwino, ine ndi kukhulupirira, ndi kumudziwa mwamuna ameneyo. Ine ndi kukhulupirira, ndi kumudziwa iye. Nambala 8, kodi mungakweze dzanja lanu, ngati mungathe, dona chakuno, chabwino. Nambala 9, chabwino, dona. Nambala 10, chabwino. Nambala 10, dona. Pali kulakwitsa kwina wake, pena pake. Kodi bambo uyu, ndi nambala chiani hapa? Kodi wina angayangane? Ena hii inotandizira. Wela nikuno, ndipo mudzaone. 84. Ndi nambala 10, yomwe ndi maitana, pamenepo. Ziko mwenu, nambala 10. Koma ifetifika kwa ino muli monse. Izo zonse zilibwino. Taonani, inandaizi wa nambala yanu, sopano. Ndi 84. Sikyo ncho hiyo, inu munati 84. Kapena kina jagi monga joncho, chabwino. Inu mungo digira, pamenepo. Inu mungo kulubigira. Ine ndikukuzani inu. Ngati inu simugwitsa nchito kadi limenelo, kadi lapemphero. Inu muyangane mbali iyi. Ndipo mukhulupirire Mulungu. Ndipo muone ngati Mulungu anga yankhe pemphero lanu. Chabwino. Nambala iyo inali 10. 11. Chabwino. 12. Sopano ngati inu simungathe kuimirira basi. Nambala 12. 13. Nambala 13. Kumbuyo komwe. 14. Nambala 14. Kumbuyo komwe. Nambala 15. Iwo amaberekedwa kuli konse. Anyamata amene amabereka iwo amangoti. Ndani akufuna kadi lapemphero. Kweza ni mwamba manjano. Iwo amawatenga iwo ndipo asakaniza iwo onse. Palibe amene amadziwa amene akutenga iti. Ndipo iwo amangowapereka iwo mwanjira imeneyo. Nambala 14, nambala 15. Ndani ali ndi kadi lapemphero 15. Nambala 15. Nambala 16, kumbuyo komwe kumbuyo. Nambala 17, sopano, ngati nambala 16 ili nchibidachi, kapena ayima kunja mkanjira. Ingo dzibangira ninoka njira yobwerera. Nambala, kebani, ine sili naliwone dzanja lanu mulongo, bairo. Ndino 16, chabwino. 17.
18. 19. Number 19.
18. 19. Nambala 19.
Number 20.
20, nambala 20, mwamuna apa, chabwino, chabwino. Sobano ina ndikukhulupirira kuti ifeti kufika kumene mukanjira pano, sobano. Chotero ifeti, mukuti chani, izo ndizokwanira pa nthawi ino, chabwino, chabwino. Yang'anani mbali, ndipo mukhulupirire, chabwino. Tiyeni tione, ngati walimba, mofewa, ndi mwakachetechete, kungokhulupirira. Mofe wakweni kweni basi. Antambiri ali nkanjira pano ndi alendo kwa ine. Ine sindi kukudziwani ine. So pano pali ena muna mene akanali ndi makada ape mpero. Ena mwina alibe makada ape mpero. Mwina mwake firuko za wira na ena onje zira. Munzira wape mpero. Mumba miniti pangono chabe. Mwansanga wapene ife tikuongola kanjira aka. Ine ndi kukurubilira kuti njonda iyo kuno dog anali akulowa kuchokera kumbuyo uko. Iye anaitanidwa 16 kapena 16 chabwino. Bwerani motsatira pamenepo ndipo dzatengeni malo anu bwana. Tsopano ngati inu simunaitanidwe izo zilibe kanthu kamodzi kochita ndi izo mwaona. Mungoyang'ana ndi kukhulupirira. Nambala 15 kusowa mwina mwake munthuyo sangathe kuyimirira. Ngati inu simungathe kuyimirira mwina wake ayang'ane pa khadi la pemphero la munthu wina. Mwina mwake iye ndiwogontha ndipo sakumva. Ngati iwo ali pano 15 ndinolandiridwa kuti mulenge malo anu munzeru. Ngati iwo anatuluka ndipo abwereranso mwamiliki yangapo muziwayika iwo munzere pamene nambala yawo yatchulidwa. Pamene tidzafike pa nzere apa tidzaita na inanso onjezera. Ngati mzimu oyera suoneka kuti ukudzoza chipindachi anthu chotero kuti iwo achiritsidwe. Tsopano ino ndi nthawi yofunika. Ino ndi nthawi yomwe ine mwine ndanena choonadi kapena ndanena bodza. Ino ndi nthawi imene Yesu Khristu amatsimikiziridwa kuti anauka kwa akufa kapena iye sanauke kwa akufa. Ino ndi nthawi imene iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kapena iye sali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano iye akuyenera kutsimikizira kuti ndi mchiritsi kapena iye si mchiritsi. Ndipo ngati aliyense angafune kutenga malo anga kuti apempherere odwala ndinu olandiridwa. Ndimubwere ndikudzatenga malo anga. Ndiyangati inu munzere wapemphero pano pamene inu mukuyang'ana apa amene muli munzere wapemphero tsopano simukundidziwa ine ndipo inu mukudziwa ine sindikukudziwani inu kapena kali konseza inu kuyezani mwamba manja anu kunja mwaomvetsera amene amadziwa kuti sindikudziwa kanthu za inu kuyezani mwamba dzanja lanu komabe inu mukudwala kunja mwaomvetsera mwaona ndi zimenezo tu. Tsopano kodi Mulungu achita chiyani? Palilemba mzimu wa Mulungu uli pano. Tsopano kodi izo zigwira ntchito? Ngati ine ndingadzipereke ndekha kwa mzimu oyera izo zigwira ntchito ndipo sizindigwirira ine ntchito pokhapokha mutadzipereka nokha kwa mzimu oyera pakuti ntchito za mphamvu zambiri Yesu sanathe kuzichita mdziko lake lomwe chifukwa chakusakhulupirira kwawo. Tsopano inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse mukhale olemekeza kwenikweni momwe inu mungathere. Muyime mwakachetechete muziyang'anitsitsa ngati mzimu oyera uchita china chake ndiye muzisangalala ndiye mukhulupirire. Tsopano Ambuye zonse zimene ife tili nazo zonse zomwe ife tili iwo ayima mpaka miyendo yawo ikupweteka. Iwo akhala mpaka watsala pang'ono kuti akomoke. Tsopano Ambuye mulole chidziwike kuti inu ndi Mulungu ndipo ine ndawayitanira omvetserawa pamodzi mwakulamula kwanu ndipo ine ndayima pano osati kuti ndionedwe kapena osati kuti ndidzayesere kuchita zazikulu kapena kuchita china chake chosiyana koma ndi chifukwa chakuti iko ndikutuma kwotumidwa ine ndi ngero ndikutsimikiziridwa ndi mawu anu. Mulole izo zidziwike usiku uno kuti inu ndinu Yesu Khristu mwana wa Mulungu amene munauka kwa akufa ndipo inu mumakhala moyo mu mpingo wanu mwa anthu anu kuti muzichita ndi kupanga atumiki omwewo umene inu munali nawo pamene inu munali kuno mthupi la mnofu. Lerekaniza Ambuye ndipo ife tidzakutamandani inu mu dzina la Yesu Khristu amen. Tsopano birepo ali kuti kodi iye ali mchipinda chino kodi iye wachokapo kapena wina wake akuyenera abwere kuno kuti adzatenge makada apemphero awa mwaona. Bwerani mbale mzimayi ali ndi khadi la pemphero mdzanja lake inu mungopereka ilo kwa iye mwaona. Khalani olemekeza kwenikweni tsopano. Tsopano ndiona uyu apa monga momwe ine ndikudziwira mulendo kwa thunthu kwa ine ndipo apa pali kukhazikitsa kwa ngwiro kwa lemba anthu awiri ndi mafuko awiri osiyana. Yesu anabwera pa chitsime nthawi ina mu Yohane woyera 4 ndipo anakumana ndi mkazi wa ku Samaria ndipo iye anayankhula ndi iye kanthawi pang'ono mpaka iye anapeza limene vuto lake linali. Ndipo iye anawuza iye vuto lakelo ndipo pamene iye anatero iye anazindikira kuti iye anali mesiya ndi angati akudziwa zimenezo mukukumbukira zokambirana zawo. Iye anati mkazi bweretsere ine madzi akumwa kodi iye anali akuchita chiyani amakudza nzimu wake ndipo iye anati chitsime ichi ndi chakuya ndipo inu mulibe chotungira si mwambo wake kuti inu mutero Myuda kuti mufunse asamariya zoterozo iye anati koma ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhula naye iwe ukanandipempha ine madzi ndipo chotero kukambira nako kunapitirira mpaka iye anapeza chomwe vuto lake linali ndi angati akudziwa chomwe vuto lake linali iye ankakhala mu chigololo kenako iye anati pita ukamtenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno iye anati ine ndilibe mwamuna aliyense anati ukonkulondola iwe wakhalapo nawo asanu ndipo amene ukukhala naye tsopano si mwamuna wako tsopano mvetserani zimene iye ananena iye anati bwana ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri ife tikudziwa pamene mesiya adzabwera iye adzatiuza ife zinthu izi mesiya chizindikiro cha mesiya iye azidzachita izi pamene iye adzabwera chifukwa iye anali mulungu mneneri mneneri mose ankamukamba anati ife tikudziwa mesiya adzachita izi pamene iye adzabwera koma inu ndi ndani iye anati ine ndi iye amene akuyankhula ndi iwe ndipo iye anathamangira mu mzinda ndipo anakawawuza amuna bwerani mudzaone munthu amene wandiuza ine zinthu zimene ine ndazichita kodi uyu si mesiya ndipo apa payima mkazi wa ku ethiopia kwa mamuna wa anglo-saxon nthawi yoyamba m'moyo kukumana amene timamutcha mkazi wachikuda mzungu wa mwamuna pamene funso limenelo linafunsidwa pamenepo mutsankho pamaso pa yesu iye anawadziwitsa iwo mwansanga kwenikweni alibe kusiyana mu mitundu ya anthu ife tonse tinachokera ku mtengo umodzi adamu ndi eva ndendende mayiko omwe ife tinkakhalamu anasintha mtundu wathu zinalibe kanthu kochita ndi izo mulungu anafera zolengedwa zonse mzungu wakuda wachikasu wa brauni wofiira ndi onse iwo onse ndi zolengedwa za mulungu koma donayo wayima pano kwa china chake mwina mwake iye ndiwokhulupirira mwina mwake iye siyali mwina mwake iye ndiwotchimwa iye akhoza kukhala woyera iye akhoza kukhala kuti akudwala mwina mwake ayi iye mwina mwake akufuna vuto la zachuma iye akhoza kukhala kuti akuyimira wina wake ine sindikudziwa ine sindinamuonepo iye ndipo ine ndilibe solingaliro lakuti iye wabwerera chiyani pano kuposa china chilichonse ndipo donayo akudziwa zimenezo kulondola uko dona ngati ukonkulondola kwezani mwamba dzanja lanu kuti anthu athe kuona ingokwezani mwamba dzanja lanu kuti anthu ingokwezani mwamba dzanja lanu uku ndi kukumana kwathu koyamba tsopano ngati ambuye yesu alola ngati iye akudwala ine sindingathe kumuchiritsa iye monga momwe ine ndikanati ndikuchiritseni inu koma ngati yesu ali pano iye sangakhoze kumuchiritsa iye chifukwa iye anachita kale izo pamene iye anafa pa kavari koma iye akhoza kuchita china chake kuti atsimikizire kuti iye akadali yesu yemweyo ndipo iye akhoza kukhulupirira izo iye angachiritsidwe ndipo nthawi yomweyo iye angachiritsidwe inu mungachiritsidwe nanunso ngati inu mungakhulupirire izo londola uko tsopano ambuye apereke izi ine ndikuyembekezera kudzoza kwa mzimu woyera ndithudi ndipo tsopano mu dzina la yesu khristu ine ndikutenga mzimu uliwonse muno pansi pa ulamuliro wanga ulemerero wa mulungu tsopano dona ine ndikungofuna kuti inu muyang'ane pa ine mphindi chabe ine ndikufuna kuti inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ndipo ine ndilibe nsoli ngaliro la chimene inu mobwerera pano chimene inu muli kuposa chilichonse koma mulungu akudziwa zonse za inu koma ngati mulungu angandiuze ine chimene inu mwadzera pano ndiye inu mukhulupirira kuti yesu khristu mwana wa mulungu ali pano kuti achite ndi kupanga momwe iye ankachitira chimene iye anali pano pa dziko lapansi kodi womvetsera akhulupirira ndi mtima umodzi tsopano ndi ife pano malowo akhazikitsidwa ife tonse takweza manja athu mwamba ife alendo kwa wina ndi nzake mzimu woyera unalemba baibulo unanena kuti zinthu izi zidzachitika mu tsiku lino kuti yesu anauka kwa akufa ndipo zinthu izi zikanadzapitirira utumiki wake ukanadzapitirira ndipo mʼmasiku otsiriza ano izo zikanadzakhala ndendende basi momwe iye analonjezera kuti izo zidzakhala tsopano izo nzoona donayo monga momwe aliri wa manjenje ndithudi akusisita manja ake chifukwa akumvelera za chilendo pa nthawi ino wosati chifukwa iye wayima pa ine ndine mchimwene wake sizingamupangitse iye kumvelera mwanjira imeneyo koma iye ali akudziwa kuti china chake chikuchitika ndipo inu mukuchiona chithunzi icho apo chili ndi kuwala uko pamwamba pake mlongo ndikumene kukuupangitsani inu kumvelera chomwecho ameneyo ndi ngelo wa ambuye uja iye ali pa inu pomwe pano ndipo inu mabwera pano kuti ine ndikupempherereni chifukwa cha vuto la msana limene inu mukuvutikana nalo mkulondola uko kweza ni mwamba za njalano. Sobano, kwa dino mkukurubirira, mwaona, akukuti witani, chisinsi cha mtima. Mwazi mwazi mwonga mwame ianati, iwe ulindia muna asanu. Dino mkuti ine, sobano, pobera kumene, dino mkukweza kunena kuti, mbae Branham, anango pega zimenezo. Tia nitione, ngati iwe unapeka. Ine ndi kukurubirira, iwe unati inu, munali ndi fudo lansana. Zinali zoona zimenezo, izo zinali zoona. Ndipo inu muna chitidwa hapo operation inuso. Ndipo inu mwangobera kumene kuchokera kuchipatala. Ndipo kuti inu mudziwe kuti ine ndi wantchito wa Mulungu. Mwamuna wanu wakhala kumbuyo uko. Ndipo yali ndi vuto na Yesu. Ngati ndinga kuuza ni inu chomwe vuto la mwamuna wanu lili. Inu mukhulupirira iye ali ndi vuto ndi mbali yake ndi nsana wake. Mkulondola uko yeza ni mwamba dzanja lanu. Ine ndikuza ninu jina cha Yesu. Ine ndikuona nyamata mwana wanu wakhala kumbuyo uko na Yesu. Kulondola. Ndipo mwana wanu ali ndi mitundu ina ya miliri uko mkulondola. Akaza Stovo ndilo dzina lanu. Limenelo ndi dzina lanu. Akaza Stovo. Pitani kwanu Yesu Kristu wayankha mapemphero anu. Inu mukhoza kulandira chimene inu mwapempha mu dzina la Yesu. Sobano, Mungu okhulupirira. Anthu nonsena amene muli anthu achikuda, mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano. Kodi inu mukuzindikira kuti Yesu Kristu, mwana wa Mulungu, anauka kwa kufa, umenewo ndi mzimu wake umene ukupangitsa ninu kumvera mwanjira imeneyo. Sobano apa pali mkazi wa chizungu. Ine sindikumudziwa iye, ndibe lingaliro kuti iye ndi ndani, chimene iye ali, kapena chomwe mwadzera pano. Ngati uko mkulondola, kuyeza ni mwamba dzanja lanu. Sobano, kodi inu mukhulupirira, ngati Mulungu alola, akhoza kulula mtima wake. Modzi, monga momwe iye anachitira ndi mkazi pa chitsime. Monga iye anachitira ndi mkazi wa chikuda. Ndi azungu angati angakhulupirire, ngati iye atachita zimenezo. Pano, ine ndi mkazi uyu, tonse takweza manja athu mwamba. Uku ndikukomana kwathu koyamba. Ine ndinene chinthu chimodzi. Donayo sochokera mozungulira kuno. Mabwera kuchokera kummawa. Mwadzera kumadzulo pamene mumabwera kuno. Kukulondola. Inu mukuchokera ku Ohio. Ndipo mzindawo unali Dayton. Kukulondola. Ndipo chomwe mwadzera kuno ndi chifukwa chakuti muli ndi kufowoka. Ndipo muli ndi vuto la manjenje. Chifukwa mukumalephera kugona. Inu mumamwa mtundu wina wa mankhwala azimenezo. Iwo amakutcha ninu Dixie uko mkulondola. Mason uko mkulondola. Bwererani, inu mukagona tsopano. Kuyambira usiku uno mpakana. Yesu Kristu wakuchiritsani inu. Pitani mu dzina la Ambuye. Ngati inu mungakhulupirire. Tsopano inu kunja uko mwaomvetsera. Pamene kudzoza kwa mzimu woyera kuli pano, inu mukhulupirire. Inu wopanda makadi apemphero. Nanga banji bambo wachikulire yemwe anayima pano kanthawi kapitako, yemwe sakanakhoza kukhala, sanathe kulowa mu mzere. Anali ndi nambala yolakwika. Iye anali kuti, inu imirirani pa mapazi anu. Kodi mukukhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu? Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake? Chabwino. Inu muli ndi vuto la mapapo anu. Mukukulondo. Ndizo zakusiyani inu tsopano. Kazipitani kwanu ndipo mukakhale bwino. Yesu akupangirani inu mapapo abwino. Mwaona? Khalani ndi chikhulupiriro ndipo mukhulupirire. Mulungu ndi Mulungu. Inu muli bwanji bwana. Kodi inu mukukhulupirira Ambuye Yesu Kristu? Sobano, panali mwamuna anabwera kwa Yesu nthawi ina, ndipo iye anapita ndipo anapulumutsidwa, ndipo anapita ndipo anakamuza nzake wina, ndipo anamubweretsa iye, ndipo nzake uyu anamuza iye kuti anali wokhulupirira, ndipo anazizwa ndi zimene anamva, ndipo iye anati, ndili ichi limene inu munandidziwa ine. Iye anati, Filipo asanakuyitane iwe pamenewe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Amenewo anali mamayilo chisate kuzungulira phiriro. Pamapazi, izo zinamutengera iye tsiku kuti abwerere mu mzere wa pemphero. Ndipo pamene iye anadzabwera mu mzere wa pemphero. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu akhoza kundiwuza ine chimene vuto lanu lili? Kodi inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse? Kodi womvetsera angakhulupirire ndi mtima wawo wonse? Sanabwere pano chifukwa cha iye yekha. Ndi chifukwa cha wina wakenso. Ndipo ameneyo ndi mkazi. Ndipo iye ali ndi mthunzi wa imfa. Ameneyo ndi mlongo wanu. Sikwenikweni wanu ndi mlongo wanu watheka. Ndipo iye sali pano. Iye ali mchipatala ku Tennessee. Chomwe chonso ndinu wochokera kumeneko. ndipo ndinu mkaziyo anali ndi operation koma sizina kuphulika kanthu ndipo inu mukuyima mʼmalo mwake mulungu akupatseni chopempha chanu kazipitani ndipo mulole mulungu amuchiritse mkazi ameneyo ndi kumupanga iye kukhala wabwino pa maziko a chikhulupiriro cha mwamuna uyu ambuye mulungu ife tikumutsutsa ngerekezo ameneyo amene akutenga moyo wa mkazi ameneyo ndipo mulole munthu uyu amene ali mʼbale wake akhale moyo chifukwa iye wabwera ndi kudzayima mʼmalo mwake yesu inu munayima pa kavare mʼmalo mwathu ndipo inu munatichiza ife ndipo ife tikukhulupirirani inu mulole zikhale chomwecho amen kazipitani mukukhulupirira tsopano mʼbale musaganizire kanthu kalikonse.
We are strangers to one another. This is our first time meeting.
Inu muli bwanji ndife alendo kwa wina ndi nzake. Ino ndi nthawi yathu yoyamba kukumana. Tsopano mungokhala molemekeza basi ndipo mumvetsere mwachelu ndipo muzipemphera.
If we don't know one another,
ngati sitikudziwana wina ndi nzake ndipo ndife alendo kwa wina ndi nzake. Mwina mwake nthawi yathu yoyamba yomwe tinayamba takumanapo. Kulondola uko ngati ili nthawi yoyamba imene ife tinayamba takumanapo kuyezani mwamba dzanja lanu ngati mulungu anga ulule kwa ine chimene vuto lanu lili ndiye inu mukhulupirira ine kuti ndine wantchito wake ine ndikuwuzani inu tsopano ife sitinayambe takumanapo koma ndinu wa ku Kentucky uko nkulondola.
You come from a place called Somerset, Kentucky.
Inu mumachokera kumalo ochedwa Somerset, Kentucky. Ndizokulondola ndende. Ndine ochokera ku Bakersfield, Kentucky. Ndipo inu mukuvutika ndi vuto limene lili mimba, matumbo, gawo lapansi.
That's right. All right, Jewel. You go.
Ndizotupa kunkulondola. Chabwino, Jewel. Bwererani. Mulungu apereke machiritso anu kwa inu. Kodi inu mumakhulupirira pa mwana wa Mulungu, Yesu waukitsidwayo? Ngati mungathe kulandira, mukhoza kudabwa chifukwa chimene Donayi akusangalala. Inu mungatero nanunso, ngati inu mukanakhala kuti mukufa. Ine sindikukudziwani inu, koma sindine, ngati ine sindikulakwitsa, ine ndikukhulupirira inu munabatizidwa mawa uno, chifukwa ndikuona kuti mwachita china chake chabwino. Koma kuti ndikudziweni, ine sindikukudziwani inu. Ine munangoyenda kulowa mudziwe, ndipo izo zinali, iye anabatizidwa.
But do you believe Jesus can reveal to me your troubles?
Koma kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu akhoza kulula kwa ine mavuto anu? Kodi omvetsera akhulupirira zimenezo ndi mtima wawo wonse? Ine ndikuona mkazi akuonekera pakati pa ine ndi inu. Inu mwayima pano chifukwa cha mkazi ndipo mkaziyo ndi wamkulu kwambiri kuposa inu. Bwanji ndi amayi anu. Iwo sali pano. Iwo ndochokera ku Georgia. Ndipo iwo ndi amanjenje kwenikweni chomwe icho chili ndi kusintha kwa moyo kusintha kwa thupi ndipo inu mwadzawayimirira amayi anu zimenezo nzoona chabwino iwo athana nazo izo ndipo akhala bwino inu kazipitani mukukhulupirira tsopano izo zonse zitha mukawawuze kuti alimbe mtima. Mulungu akudalitse iwe mnyamata. Kala ndi chikhulupiriro. Ukhulupirire ndi mtima wako wonse. Ngati iwe ungakhulupirire, pemphera. Ine ndikuganiza kuti iwe ndi ine ndi alendo. Mulungu amakudziwa iwe ndipo amandidziwa ine. Koma kodi Mulungu akhoza kulula kwa ine vuto lako? Ndipo ngati iye angatero, kodi iwe ungamukhulupirire iye?
How many people in here would believe and say, God,
ndi anthu angati muno angakhulupirire ndikunena kuti Mulungu ine ndikhulupirira ngati inu mutamuuze munthu ameneyo.
Just a moment.
Dikirani mphindi. Ndiona wakhala kumbuyo kwa atsikana awa apa akundiyang'ana ine.
She's suffering with varicose veins.
Akuvutika ndi mitsempha yotupa. Ndipo iye wakhala pamenepo. Akumupempherera wina wake. Ndipo mzimu wake wakhudza wansembe wamkulu. Ndipo iye walumikizana ndi Mulungu. Inu mukumupempherera anzanu amene ali ndi vuto la mutu.
A little city. It's Carden.
Ndiwo iwa gukala mu nzinda. Nzinda wa umono. Ndi Corridor, Indiana. Uko nkulondola. Ngari ili munga kurubilire. Muku waza gulandira zume mwabia mpazo. Amen.
You've had a heart attack.
Inu munali ndi vuto la ntima. Pafupi kuyandikira matero ansewu. Ndiloleni ine ndiguze ni inu limodzi la mavuto anu. Komabe. Usuta ndudu. Ikira ni miniti. Nzimu umenewo unalumpa pamenepo. Yes, akufuna kuti achite zimenezo. Ichi ndi chimene chikuyambitsa vuto lanu. Apa pali nyamata uyu wakhala pomwe apa. Iye akufuna kuti athane nazo ndudu nayenso. Ngati iye angakhulupirire ndi mtima wake wonse, chizolowetse cha ndudu chichoka. Ngati iwe ungakhulupirire, iwe kukhulupirira izo, ngati iwe uti ukhulupirire izo ndi kuchitapo pa izo, iwe ukhoza kukhala ndi chiwombolo chako, inunso mukhoza. Sindiwe wochokera kuno, ndiwe wochokera kutali ndi kuno nawenso. Iwe ubwerere ku Owensboro tsopano, ukuyamika Ambuye. Ukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Ine ndikukudziwani inu, koma sindikudziwa chimene chikukuvutani inu. Ngati Ambuye aulule kwa ine chimene vuto lanu lili, kodi inu mumukhulupirira iye, mukatero vuto lanu la mmimba likhala bwino. Chabwino, pitani kwanu ndipo mukasangalale. Mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Ine sindikukhulupirira kuti ndimakudziwani inu. Kodi ndife alendo kwa wina ndi nzake, kodi inu mukhulupirira kuti chimene ine ngati ndingakuwuzani zoona, mungadziwe kuti ndizoona kapena ayi. Chabwino, vuto lanu la mtima likusiyani inu. Pitani kwanu mukakhale bwino. Ine sindikukudziwani inu, koma Mulungu akukudziwani inu. Kodi inu mukukhulupirira ngati ine nditakuwuzani inu chimene vuto lanu linali, ndi pamene ilo linali. Inu mukhala bwino. Kunsana kwanu, kazipitani kwanu tsopano. Ilo likusiyani inu, ndipo mukhala bwino. Kodi inu mukuganiza kuti Mulungu akhoza kuchiza chotupa chimenecho, ndi kuchipanga icho kukhala bwino. Popanda operationi, inu mukutero, izani mwamba manja anu ngati inu mukukhulupirira izo. Kazipitani kwanu, ndipo mulandire izo. Mudzina la Ambuye Yesu. Kubirirani. Chodabwitsa, pamene ine ndinanena zimenezo, inu munali ndi chinthu chomwecho chotupa. Inu munamverera kumverera kwa chilendo pamene ine ndinanena zimenezo. Chifukwa mizimu yonseyo inadumpha nthawi yofanana. Pitani, Yesu Kristu akuchizani inu. Mukhulupirire. Ndiwe nyamata wang'ono uli ndi nyamakazi. Koma kodi ukukhulupirira kuti Yesu akuchiritsa iwe? Ngati ukutero, yenda ukutuluka. Ukukhulupirira. Ndipo uchiritsidwe. Ndiyangata kukhulupirira ndi mtima wawo wonse. Bwanji ngati ine ndikanati ndisanene mawu kwa inu. Koma kukuwuzani kuti Mulungu akuchiritsani inu pamene inu munabwera kudzakhota ngodyayo apo. Ndipo inu munati ndikumverera kwa chilendo uko. Kodi inu mungandikhulupirire ine? Kazipitani kwanu muli bwino. Yesu Kristu wakuchiritsani inu. Ndiwe mkazi wachichepere amene akuvutika ndi manjenje. Kodi iwe kukhulupirira kuti Mulungu achiza manjenje amenewo ndi kuachotsa iwo kwa iwe? Iwe wakhala ukuyesetsa kuti upeze poyambira. Ndi apa pomwe pano, kazipita tsopano ukusangalala, wokondwa, izo zatha kwa iwe. Ukhulupirire ndi mtima wako wonse. Iwe uli ndi vuto la manjenje lomwe layambitsa vuto la mimba. Iwe unachiritsidwa pamene unadzuka kumbuyo uko Bwana. Ndi chifukwa chake ndimayembekeza kuti ubwere udzadutse. Kazipita, ukadye mgonero wako, ukhala bwino. Vuto la chikazi, wa manjenje, wokhumudwa, uko nkulondola. Ilo likusiyani inu tsopano. Kazipita ni kwanu, ndipo mukakhale bwino. Mudzina la Ambuye Yesu. Mungu wakhala ndi chikhulupiriro. Inu muli ndi kusokonekera kwa chikazi, uko nkulondola. Zimayambitsa kuukha, ndi dzira limene layimitsidwa. Mukhulupirire, Yesu Kristu akuchizani inu. Kazipita ni kwanu. Ndipo mukakhulupirire ndi mtima wanu wonse. Tsopano, muli ndi vuto lalikulu. Ilo lili mu mtima mwanu, kutsekeka. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu wakuchizani inu? Ngati inu mukukhulupirira izo, kazipitani mu dzina la Ambuye. Ndipo mukhale bwino. Mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Chabwino, mbale. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu wakuchizani inu aponso? Muzingopita mukutsika ndi nzere. Mukungomutamanda Ambuye. Ndiyangati kunja uko tsopano amene amakhulupirira pa Ambuye Yesu. Iye amadziwa zonse. Akazi Anash, ine ndimakudziwani inu. Koma ine sindingachitire mwina kuwala uko kuli pamwamba panu. Ine ndimakudziwani inu. Koma inu mukupempherera wina wake. Ndi mwana wang'ono. Mwana wang'ono. Samakhala kuno. Iye amakhala kumusi ku Tennessee. Komanso mukupempherera dokotala la nzanu yemwe ali ndi vuto la mtima. Ndipo mkazi wake wangu wakhala nako kumene kufa kwa ziwalo kwa pang'ono. Uko nkulondola. Mukhulupirire. Ndipo mukhoza kukhala bwino. Lona wangono, wakarau mabiro kwa mpando paminipo. Amene ali ndi chala chake pakamapake. Kodi iwe ukuganiza chiyani, lona wangono. Kono ndi vulo la manjenje. Iwe ukuopa kuti ukhoza kukhala ndi lina. Zunzona. Ngati ukukulondola, kweza mwamba dzanja lako. Pamene ukupukuta misozi yako mmaso mwako. Usaope ayi. Ndipo iwe sokhala nalo. Dona wakhala pafupi ndi iwe apo. Ino muli ndi mphumu. Vuto lotseka modutsa mpweya. Musiye kusuta. Ilo likusiyani ino. Mukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Ngati mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka. Apa pali Dona wakhala kuseri kwa Dona uyu apa. Ine ndikutsimikiza kuti muli Donayo, mindi yoka. Dzina lake ndi akaza Evans. Iye ndi wochokera ku Kentucky, Louisville. Kukulondola. Ine sindi kukudziwani inu. Inu mukudziwa kuti izo nzona. Inu muli ndi vuto la mtima. Muli ndi vuto ndi makutu anu. Kukulondola. Ngati kukulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Bwererani ku Louisville. Yesu Kristu wakuchizani inu. Ine ndikutsutsa chikhulupiriro chanu mudzina la Yesu Kristu. Kuti mukhulupirire izo. Aliyense muno, mukhulupirire ndi mtima anu wonse. Kumbuyo kumwe, kumbuyo. Maima kumbuyo kumwe uko. Inu mukhulupirire. Inu simu kusowa kuti mukhale pa malo ena ake, kumbali. Mukhulupirire. Ndi angati kumbuyo uko, akusowa machiritso. Kwezani manja anu, ndi kuti ine ndikukhulupirira mbuye. Khala ndi chikhulupiriro. Mwakhala kumbuyo kumwe, mbali iyi. Ine ndikumuona mwamuna amene akupemphera moona mtima. Masomphenya. Waima pamenepo, iye ndi mlaliki. Iye waima pafupi ndi guwa. Ndipo iye akulalikira zakuchuluka. Akupemphera kuti utumiki wake ukule. Ine sindinamuonepo iye moyo wanga. Koma izo ndi zimene inu mukuzipempherera mbale. Inu mukhala nazo izo tsopano. Mukhulupirire pa Ambuye Yesu. Pali mwamuna wakhala kumbuyo kuseri kwa iye pamenepo. Amene ali ndi china chake chomuvuta ndi mkono wake. Mfundo pa mkono wake. Iye nayenso ngati ili mutakhulupirire izo bwana, inu mukhoza kulandira machiritso anu. Amen. Basi kunja kuno kumapeto kwa nzere uu apa. Wachiwiri nkati. Dona wangono waziolika mutu wake pansi. Kumbuyo gomwe, cha kumbuyo. Wakala pamene kwa kupempeda. Alindi vuto la ndulu. Nizimene zotu Dona. Inu mukweze mwamba zanjalanu. Ndipa ina ndikukuzani inu. Inu ndi amene mumapempeda. Inu munalandira majiritso anu pomwepo. Nanga banji zimenezo. Kwa ni mkukrubirira kuti Yesu anauka kwa kufa. Kwa ni yari pano tsopano. Kwa ni mkukrubirira iye. Ndiye ngati inu muti mundikhulupirire ine, ngati ine ndakuwuzani inu choonadi cha Baibulo, ndipo Mulungu watembenuka ndipo watsimikizira kuti ine ndakuwuzani inu choonadi. Izi kutanthauza kuti mwangwira kuti Ambuye Yesu ali pano. Kulondola uko, ndiye inu muchite izi, muchite izi. Musakayikire, inu muika manja anu pa wina amene wakhala pafupi ndi inu. Ine ndipemphera kuchokera pomwe pano, ndipo gulu lonse la inu lichiritsidwa pakali pano, ngati inu muti mukhulupirire izo.
Lay your hands over one another, man.
Kodi inu mukukhulupirira izo, ikani manja anu pa wina ndi nzake ndiye. Nonse amene mukukhulupirira kuti muchiritsidwa tsopano, nenani ameni. Tsopano inu, ine ndine na pemphero ili. Inu mupemphere ilo. Inu mupemphere ilo monditsatira ine.
O Lord,
Ambuye, mlengi wa miyamba ndi dziko la pansi, mwini wa moyo wosatha, wopereka wa mphatso yabwino iliyonse. Ine ndikuyisowa Ambuye ya mphamvu yanu yochiritsa. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mundipatse ine chikhulupiriro kuti ndivomereze izo. Limenelo ndi lonjezo lanu. Ine ndikukhulupirira kuti inu ndi Yesu yemweyo amene anayenda mphepete mwa nyanja ya Galileya. Anazunzika pansi pa Pontio Pilato. Anafa. Anauka. Anabwera mwamba. Anabereka mphatso kubwerera kwa anthu. Kubwerera kwa mzimu woyera. Ine ndikukhulupirira. Mzimu woyera uli pano. Ukuchita ntchito yomweyo imene inu munachita. Amene inu munali kuno. Ine ndikufungatira lonjezo limenelo. Ine ndikuvomereza machiritso anga. Ine ndikulonjeza kuti ndizikhalira moyo. Inu ndikumvera malamulo anu. Kuyenda mukuwala. Ndipo tsopano ine ndikukhulupirira. chifukwa ine ndapanga kuvomereza uku kuti ine ndachiritsidwa ndime kungiri mayanu mukhale mwakachete chete kweni kweni tsopano tangoganizana uku ndikuvomereza kwanu mulungu akubera mwa inu pakali pano mupumire mu mzimu woyera mwachikhulupiriro ine ndikukhulupirira kuti vuto langa likuchiritsidwa ine ndikukhulupirira matenda anga onse achotsedwapo inu muli pakali pano mukukhalapo kwa mulungu kodi inu simukumverera mzimu umenewo tsekulani mitima yanu chanu chikhulupiriro chanu mzimu woyera ukuchiritsa anthu pakali pano tsikana wang'ono yepo wakhala apa wina kumanja kwanga nsanja yonse ikuoneka kuti ikuunikiridwa ndi mphamvu ya khristu woukitsidwayo iye ali pamwamba pa omvetsera iye ali mwa anthu tsopano limenelo linali pemphero lanu tsopano ine ndipemphera ndikupempha mgerekezi wokayika kuti achoke kwa inu o ambuye mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi imvani pemphero langa ambuye mwansanga pamene mzimu woyera uli pano anthu asanaonengeke ine ndikumutsutsa mgerekezi yesu khristu anagwetsa chigonjetso pa iwe iye anapambana icho pa kavale iye anagonjetsa imfa mgerekezi gehena ndi manda ndipo anaukanso tsiku lachitatu ndipo ali moyo pa nthawi zonse tuluka pano satana ndiye munthu wogonjetsedwa asiye anthu awa ndipo asiye iwo achiritsidwe mu dzina la ambuye yesu khristu nonse amene mwalambira machiritso anu imani pa mapazi anu pakali pano mu dzina la yesu khristu dzukani amen bwezerani manja anu kwa iye ndipo mtamandeni iye anthu okhawa amene ine ndikuwaona kuti sanaime pali mwamuna wakhala apa muchigubu gane heri ine ndikudziwa kuti vuto lake ndi chiyani iye ali ndi poliyo zikuoneka ngati chikuku kumbuyo kuno tiyeni tione pali vuto dona ali ndi mwendo umodzi mkulondola uko kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wa mulungu ndine mlendo kwa inu ine sindingathe kukuchizani inu koma kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiuza ine limene lili vuto lanu ngati izo zingatero kodi izo zingakuthandizeni inu inu mukukhala matenda ashuga izo zoona tsopano mukhulupirire izo ndipo pitani kwanu ndipo mukakhale bwino muchikuku ndizo zonse zimene mukuyenera kuchita ndi kukhulupirira pa ambuye yesu khristu ndipo muchiritsidwa bwezani manja anu tsopano ndikuti zikoma inu ambuye chifukwa chondichiritsa ine zikoma inu ambuye chifukwa chondichiritsa ine ine ndikukutamandani inu ambuye chifukwa chondichiritsa ine mulungu ndi wabwino mulungu ndi wamkulu mulungu ndi wofunikira mulungu ndi weniweni mulungu ali pano mzimu woyera uli pano mphamvu ya mulungu ili pano ndipo tsopano ine ndikukhulupirira ndi zonse zomwe zili mwa ine kuti yesu khristu mwana wa mulungu wandichiritsa ine amen ngati alipo wina pano amene akutsutsika ndi tchimo ndipo akudziwa kuti machimo ake sali pansi pa magazi ndipo pakali pano mukukhalapo kwa mulungu amene amadziwa malingaliro anu ndipo mzimu woyera ukunduza ine izi kodi inu mungafune kuti mumuvomereze iye ngati mpulumutsi wanu mukufuna kuti mukumbukiridwe mu pemphero bwezani manja anu nonse amene muli muno mulungu akudalitseni inu ndi inu ndi inu ndi inu ndi inu ukonkulondola kumbuyo uko inu ndi chakuno ndithudi kumbuyo kuno mulungu akudalitse iwe mwana mulungu akudalitseni inu kumeneko ndipo mulungu akudalitseni inu ukonkulondola mwaona mzimu woyera sumalakwitsa konse pamene mzimu woyera unena ine ndikukonzekera kubwezera msonkhano kwa mbale Neville pakuti machiritso anatha koma china chake chinati iwo akufunikira machiritso a mmoyo ngati inu mukufuna kuti mumulandire yesu ngati mpulumutsi wanu weramitsani mutu wanu mphindi chabe tiyeni tilembere mbale Neville ine ndasasamawo kwambiri inu mupereke pemphero ili inu mungatero chabwino
Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, who has so gloriously walked here among us tonight, as these that bow their head in faith tonight, believing that you are able to deliver them, both soul and body, save the ones that believe now in repentant faith. Dear God, may this night be a different night to them. Give them now the desire, O God, and they give them now, O Lord Jesus, that much desired knowledge of sins forgiven. Save every one, O God, that bows their head out there that asks an interest in prayer. And may they from this time on, may they purpose in their heart to live for him who died for them. In Jesus' name and for Jesus' sake we pray. Amen and amen. Praise the Lord.